mwenye Mungu Baba, tamshangilia siku zote saba. Mana bila ye singekuwa hapa, hakika bila ye ningetoka kapa. Binadamu wanakaba kaba, tena wanakaba sana. Wewe unafanya fanya, unafanya vema, unafanya tena. Unatupa maushindi, tunafurahi kwenye chuki, tunashiba kwenye ziki, unatujaza turiziki, alafu bado hautuchoki. Wewe Mungu Baba wewe, mimi siku zote nitasema sante. Hata siku moja sijakosa mkate. Kwa nini nikukache? Kwa nini nikuache? Umenifanya kuwa mche, chemchem uishushe. Mbingu zako zifunguke, baraka zako nazishuke. Nazishuke Baba, nishike mwana. Moni kwangu nimejawa furaha, usulima shika likukata tamaa. Hadi zake za milele Baba, weka tumaini utashinda sasa. Nikushangilie, acha mimi Baba nikushangilie. Hey, nikushangilie, acha Baba Mungu nikushangilie. Hey, nikushangilie, acha mimi Baba nikushangilie. Hey, nikushangilie, acha Baba Mungu nikushangilie. Wazi juu yako Baba, zafanyika mwambe naro tapomua kunishika sasa. Kushangilie wewe uliye juu, uliye juu 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 zedia. Kufurahie wewe Baba Mungu, ukunitazama kama vile wa. Imi nyuma wewe mbele kama nga, tumaini langu kwako sio kwa. Wanitish kwa lolote, wanitish kwa chochote, wanitish kivyo vyote. Wewe mweza yote, nikushike Baba, unishike mwana. Nikushike sana, nifanyike mwamba imara. Unifanye kuwa ishara ya baraka zako, na upendo wako, na mapenzi yako. Wewe Baba Mungu wewe, mimi siku zote nitasema sante. Moni kwangu nimejawa furaha, usulima shika nikukata tamaa. Hadi zake za milele Baba, weka tumaini utashinda sasa. Nikushangilie, acha mimi Baba nikushangilie. Hey, nikushangilie, acha Baba Mungu nikushangilie. Hey, nikushangilie, acha mimi Baba nikushangilie. Hey, nikushangilie, acha Baba Mungu nikushangilie.
Hey, nishike Baba kama nami ninavyokushika Baba. Usiniache Baba, kwani sitaweza bila wewe Baba. Dunia kali nahitaji uongozo wako. Kata tamaa, sio hoja mbele yako.
Acha mimi Baba nikushangilie. Nikushangilie. Acha Baba Mungu nikushangilie. Nikushangilie. Acha mimi Baba nikushangilie.